nataka ntulie na wewe, sitaki nchelewe, wakakuzoa kamwewe.
Alafu fundi au mefunzwa mkoleni, tumejipanga foleni, mama umeweka madeni, moyo umeweka rehani. Kama wewe ni njiwa mimutama, kinivuwa na nguo na chutama, hakiana niwe mama zilawama. Ahi mashala, toto ni bala, tukienda pwani tunarudi bara, kiuno bambata, ashanga zimeja.
Nyongoze,
oh baby,
nyongoze,
nyanyo,
nyongoze,
utanifanyia mangapi ya ubaya mama, ili nikose raha tena. Kama kunikosea utanikosea kwa lipi, kunifanyia tashtiti, utanikosea, utanikosea. Kanyumbulika nyumbu anavyonipa mtu, amefungasha mafungumi kwake tamba.
Hana haraka akinigusa kishika hapa, mimi na apa apiti mtu shaweka mpaka.
Akiona twerk, TikTok na twerk, but home on twerk, nanyonea mama. Akiona twerk, TikTok na twerk, Insta na twerk, unanyonea.
Wallahi mashallah, mtoto ni bala, nikienda pwani anarudi bara, kiuno bambata, changa zimeja.
Nyongoze,
oh baby,
nyongoze,
nyongoze,
nyongoze.